nkusaba ebintu bingi mu madini ag'enjawulo n'amasinzizo ag'enjawulo n'ennimi ne tusaba obugagga ne tusaba enzaalo ne tusaba amawanga ne tusaba obuwanguzi bwange fenna tusaba obulamu obutuukiridde abamu abanguyiza abamu alwawo olusi mami abamu bambi ne bagwamu essuubi forgetting one thing cheke yakatonderwawo naye tebuuka manya wabula nga tusaba era waliwo kyetwerabira olusi nti abantu abenge ne fitina musi bangi sitani n'emitego gye n'obwakabaka bwe webali betala awo wengambira nti saba securite nasazeo kusaba nkwebaza mukama okumpa ebimuku bye nakusaba naye era nkusaba tokoowa ngattirako obukumi nsaba onkumbire abaana bange mukama nsaba onkumbire abantu bange nsaba onkumbire erinnya lyange Uganda yatu nsule nyindo sinzigale omuka gwenzi sasisengeja mumakubo jempitira simanyi bibayo tata komanyi yegwe maneja wobulamu bwange kingiriza balabe bange obukumi kuba wagizi bange mukusaba masha akwa mukunyagulula abamu bafuna mukutunya uliya bulamu yayi yakukuba jetuyiteyo waliyo emisota waliyo nepuluguma laba mandelenda kuwola naye afuna munyongole mereddwa fukamira saba saba nyo obukumi ebyo bye byange niruma nyonge alina tokyalina kale mukama